ebigambo ebijogerwa ebigwa bagera ne bagera, tawaayira ne bawaayira. Ekyo kye balina okulabirako. Naam, bakulabireko ky' olwaleero omusuubuzi gy'oli eyo. Naye empisa ennungi zino tulina kuzirabika, zitweyolekeko, tuziragire abalala, tuziyize enkyamu bwe tujja okubanga ye ffe Allah baayogerako nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ffe Allah beyagirayo abantu batulabireko byonna bye bateekeddwa okukola mu nsi muno, nga tulagira empisa ennungi zikolebwe, tuziyize enkyamu zibe nga tezikolebwa, nga tusinziira mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Empisa ennungi zetwogerako abange gwe musingi gw'obusiraamu buno. Era mbaka sallallahu alaihi wasallam saagadde kubazza mu byafaayo obusiraamu mu byasooka okubunyweza mu Makka ne Madiina oluvannyuma, mpisa nnungi za nnabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba abaamugoberera. Buli omu ng'abeegomba, beba amazima, bebantu balamu, bebakkakkamu, mwana watte bebalina buli kimu omuli kye yali egombye awangale nakyo mu nsi muno. Naye nno naffe bwe tuba nga twagala tube basiraamu ddala, abange tulongoose empisa zaffe, empisa tuzirongooseemu byonna, tube baamazima. Obulyazi amaanyi butususse ate wakati waffe obulyake bususse. Abantu temukyawolwa, abantu temukyasembebwa, abantu temukyasembezebwa. Olyaki okusembeza, atya okuwola, atya okusemba? Lwaki oli mulyake tojja kuzaayo? Oli mulyazi amaanyi, oli mukuusa, oli mukulupya, oli ojja kuba kyonna bakuba musiraamu mulungi, ojja kuba kyonna bakutuuka ku ddaala liri obusiraamu byokwagala otuukeko, obeere nga gw'oyina okulabirwako abantu bonna. Abaye tulongoose empisa zaffe byonna, bwe tunaakola tyo tujja kuba abasiraamu abannamaddala ddala abo Allah baagamba nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Era tujja kuba tutuukiriza, tujja kubanga ddala tugoberedde nabbi saa sallam bwennyini bw'okumugoberera eyagamba nti innama bwesitu li utamima makarima al akhlaq, ddala natumwa kujjuza mpisa nnungi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alinga basinza oba tegereka kakati nga yuadhimuna ebintu ebabigulumiza bakola batya wahakada wahakada era byebiina omusango munene. Jukira ngulumni hadithi namba nabbi jaga nti oba obanga akutte mu nyama y'embizi oba bagidda nirabidde mulaso yobwegamba ngayogera ku bintu ebyo. Naye amono gundi ono rudo nangi nti ebbanga lyamala nga tafuuse yakuli ku ki yakuli ku bwongo ojja kuba ntiina mutawaana gwonna. Naye senga afuuka nga yakuli ku bwongo era omwami bw'atamuzannya awakatta abwezze ogenda nakumulira n'omuzannyira eyo novaawo n'ogenda egindi otambude tyalibiddawa kyagenda muzannya ludde wamulwana gwoni ebyo byonna webiki oba oli muharamu katizwa. Ama omwami nti azza waka muzannyemu kakyani saawa muzannye ku ludda awe mutyo ndubwalumubwalu obusiraamu tebutugaana nabarakallahu fikum. Naye senga kyenakulinja ku mutendo yefuse ehambu y'enkulu n'obunazi omusala abulekinga tamutuukiriza nti olwokuba ayagala ludo obusiraamu bugaana ensonga eyo. Barakallahu
fikum.
Okuzimba kabuli tekikkirizibwa, okuzimba kabuli era obusiraamu tebukikkiriza, haramu munene nnyo. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sho ebikinzi wa okutereka ko abawandi ko konna ukabuli abade lebo tono
yegundi gundi yafa bwanne bwanne bwa
Islamo tukegera kyanti kabuli ngani nyingi tono yiwangu
ndo sala bi tukizwa kusako kawandi ko konna faraga wabula tusako busali jinja gamba oba ekintu kyonna kyetukozesa kiyinza okulaga nkabuli eva wano naye koma ne wali kibi kiri okumanya nti wuwo kiba tekikyetaagisa kuba bonna babeera baki. Ate era n'obusiraamu bugamba ntigendayo otoole esalaamu ng'otoolera bonna assalaamu alaikum daara qawmi mu'miniin, kyagambako ntoolera wuwo yekka yekka. N'olwekyo okusaako nti omeshoninge nti ono oba oli nibabeera baana ojja nobalaga nti abange nti ono ye jjajjammwe ne baganyiwaki obo tebamulabirako kibe kiri. Kati gw'oba omutegedde wetumuzisa alhamdulillah tomutegedde eddwa z'omusabidde zo zimutuukako kigende obusiraamu bwatugaa kuzimba kabuli wadde okusaako amanya wadde okola kutya kwatuga kusawo kyesitula gabuli weeva esikerenga ekyagulumizibwa n'okulambulibwa.
Obusiraamu mu busiraamu nsanyukaki ebikirizibwa kati nakumbala olwokufaza
ebyobusiraamu. Ekyo Sheikh Omar ndawula ekyo kyanukula n'ekyenjiri mbadde njala nkimuwe. Naye mu bufunze manyi abantu abamu ne bwe babannyonnyola tebaa kwata bulungi bigambo bibanyonyodwa sibe kiri ate abam baba busabusa oluusi bakoze ki muba basomesezza naye nga tekibeera kirungi enjiri olwaleero mu kaseera kano nam erabika yava ku musingi bwe yandibaddeko omutuufu mutemukiraba yafuuka mulimu yafuuka bizinensi erwanirirwa nga terwanirirwa mu saidi ya busiraamu wabula saidi yaki yabyanfuna ntegerekeka nsuubira nti bannange tukkaanye buli yenna eyandibadde akoowoola abantu okujja ebyobusiraamu yandibadde asooka kukola ki ng'asoma ki ng'asoma busiraamu si we kiri buli yenna akoowoola omuntu okujja ebyobusiraamu yandibadde kyateekedde okukola era obusiraamu kibugamba ng'ateekeddwa kusooka kusoma asoma kiki busiraamu kibugamba ayiga eddiini ye ebyobusiraamu kyegamba oluvannyuma asobola okwongerako nakino ekiri mu kitabo kiri ekirala ekitalina amakulu kuba obusiraamu tebukiyita bala sibe kiri nakyasitulemu bano beekwasa bino beekwasa biri ng'ekigendererwaki kubakubisa muggo gubakula ki gwe balina kyannaku olwaleero abali mulimu ogwo Qur'an bagimanyi oba obusiraamu babumanyi abali mu mulimu ogwo Qur'an bagimanyi wadde okugisoma obutuufu bakimanyi mulire ekigambo kino omuntu senga ogamba nti Allahu akibaru Allahu akibaru oba oyogedde bulungi akibaru kirala kitegeeza kirala era abamanyi balaga nti senga ogamba bwotyo ng'okigenderedde takfuru ova mu busiraamu kazi ogamba nti akibaru kirala nnyo akibaru kitegeeza kimu ku ngoma nnene kati ogamba nti Allahu akibaru Allahu akibaru ntegereka ekigambo ekyo kyandibadde nti Allahu akbar ak ak kuliko sukun akbar Allahu akbar tegereka bulungi naye awo wokka ne ku takbiiri wakyaganya okutereera kali mutya okusoma amatini ga Qur'ani olaba obuzibu tulina n'olwekyo ekintu kyava mu ekyo ekyali kigendererwa kyamu nti kubisa bantu muggo gwe balina tetwabaweeranga obujulizi ng'owekitiibwa nabbaffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yekikolako naye nga tikyali kyaluberera oba ntegereka era bannabbi yayitanga okujja eri obusiraamu teryayitanga mu kkubo eryo wabuli yakwezanga kkubo lyaki wa Qur'an ta'alaw ila kalimatin sawa yabaita yabaganti baita bagambe baji ya ahli alkitab ta'alaw walaba ngaita bantu banyini kiki kitabo kebagamba ngandi mujene kitabo cha mujitwa tusoma aha wabule yabaita anga kujeri Qur'an mujje mukirize Allah mujje mukirize nabii bwana wa sirisi dwa ko nina ba kulebera naba kutate kwaka ndio rwaire bigambo bilala omun Qur'an tajimani ekintu kifuse business munnaffe tuulosome Qur'ani yagaana tatuula wansi kusoma Qur'ani munnanze kikole bonne bwe takkiriza wabula ye kubo lyakutereeri eryo oyabaayo noonyi era aba tali ku nkola ya busiraamu oba ntegereka ne bukeere nkya pasita ayingidde obuyingiza obusiraamu kirungi okubati alhamdulilah siramusa sibe kiri naye ate bwosiramuka essaawa esemayingirizi yona okwowoola bantu kujja eri busiraamu kuba obusiraamu tonda butegeera ntegereka kuba tonda butegeera ebo bwe buzibu nam n'olwekyo bannange ŋŋamba nti baŋŋamba keera sheeke nti eno baganda baffe ab'enjiri bagamba nti gwe wabawa kijaaza ejaaza gye nabawa bajjukire nnyo nti baleme kunkwatako kimu bakwate n'ebiraa bye mbaŋŋambye ntegereka baleme kukwatako webafunira wokka aa kibeera kibi ekyokubiri bagambe nti nze omu ku bantu eyasinganga okubakubiriza ennyo n'okubagamba batuule wansi bajje we tuli tubasomese Qur'an bayige okugyatibwa obulungi n'ogitegeera nga fe ebintu tubirabye abasajja bakufaaro bati wanti bantandika okusoma Qur'an naye bajja kutandika bali babatendeka tukimanyi kuba yenkola yaabwe olwero batandika okusoma Qur'an naye oli bwatandika okujawuja mu Qur'an nga n'ono gwe bajja bagiza mu maaso ge Qur'an tagimanyi tasobola mugaana oba afuna bulungi kubanga omusajja bwatandika okujoboja mu Quran gwagimanya omugamba bwamala okujoboja byajobozeza ngaomugamba nti bannange nti ono mbadde mumusaba kyokujjako nga Quran agisomye nga bwesomebwa otherwise Quran agibeeka agize wa kati gwe ngaotandika okusoma Quran bwesomebwa ngaolaga difference wakati wenani naye naye ontamanyi naye bajjamu okwata ensomi si bwe kiri kakati no kyakola ngaabivaako bubi ngaabuza muliro ngaoli ajoboja mu Quran bana batamanyi bajohaga pasa ne Quran agimanyi ye bannange ayitiridde nyi kuba betona byasoma tena byasoma Quran aliwo omusajja omu yali kuleebyo ngaagamba ku nsonga eri nagamba ntikatikati mu Quran mulimu araali n'alaamu kakati alaamu oyo n'alaali aliwo naga nti hane senya mbadde akugondya nti ona nimugambye nti ebitibiriyo mu busiraamu araali n'alaamu omugamba nti mpozi manya geeri tolo gye bagatuuma agaraali n'alaamu mumu Quran kikyogoba omunyigiriza atereeza ennakudu bweteekeddwa okubeera weteba bannabbi byagamba abasajja era bagamba nga assalaamu alaikum yabaddangamu nebagamba nga ti wa alaikum tebatereeza salaamu bweteekeddwa okubeera boogedde ebirala nga n'olimi kasi okyuse ennyo kuteeki amakulu kiki malala ngaomugamba nti aa ekigambo kiri halaalun nekiri kiki haraamun sooka otereeza nga tunnagwawo bwewa waganye ebyosoma Quran kola otya bizze wakali biveu ngaomubuuza nti olebwe nsoma oluganda nze nsoma oluganda olwaki ndugwamu oluŋŋaani tya kale nno biveu teriyo Quran eri mubaibu nti eri mumala kuliyiga ojjo gitegeera obulungi otherwise giveeko nga gwenyini oliyimiridde nga Quran omanyi bwesomwa osome nti non walqalami wama yasturun ma anta bbuutu ngaosoma bulungi muddoboozi eddungi olage odiensi nti abantu bano tebamanyi kiki baleme kubonga abato batendeza nti Quran bagimanyi awamu nekyo ngaabadde akoca bukoca Quran egamba birala ate naye mbwasoma abuzaabuza abantu kuba tebagimanyi banne Quran nakatono naye obuzibu nti onaye Quran tagimanyi tasobola kucalenyinga musajja oli kati daawa kijaabakola eyo eba tezeemu obuzibu ekigambo emirundi mingi nga kiddinganayi tubagambye emirundi mingi bakimanyi mulundi nali mbaiseeko abamu ne bajjanga baze kunneebuzaako ku nsonga ezimu basobola nti okunanga nokuleeta ebintu bya Quran babibateekamu nga tonaba byanukula ne tulako n'abamu naye nga ekyokutuula wansi nti bayige Quran bagitereze ogwafuuka buzibu obutagambika kati noobwo bwejja kubeera buzibu olw'ensonga nti Allah agamba nga nabbi ategeeza قل هذه سبيلي قل ماذا هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني تيرك بلوني امبكا باتو باغامو دي ان الله باغامو امبكا تيغي رمبكا غاندي باغامبي الله غامو هذه سبيلي ينو لي كوبوري يانغي ادعو الى الله بتابان تو كوجا كوبوري يا الله على بصيره على علم وبرهان تيرك بلوني شينكو ودان شيماني kitegeera bulungi oyo ne bwaleeta ekibuuzo nsobola omwanukula wasomya wakyamu wonna nsobola omugamba nti ebikyamu tebiri mu Quran oiba tebiriimu bibaamu njalo Quran tegibkubakubakukomera osanga mwala ali n'alamu mugambe nti nagaa naala ali n'alamu wadda gwoyogera kyapaana ate alaali nga omugamba nti bino bigambo bya lulimi luwalabu sibe kiri lusome nga luteekeddwa okusoma singa okola mistake mu lulimi oluzungu nnyini lulimi omuzungu akuleka akutereeza nti kisoma bwekiti buli bwosoma obukyamu agamba nti bwekiti kubanga okyusiza amaku nekigambo bobantu oba ojja kuba kati ekyokulabira ku bannaani abazungu wayiwaka omuntu bw'aba agenda emmanju agenda kufuyisa tugamba tutya muzungu waffe wano tugamba short call sibe kiri ekyo olwanga ogenze ebulaaya tokyogeranga tebajja kukkiriza oluzungu old fashion bagamba wa mugambe nigenda ku wiwi ajja kutegeera bulungi kasi ogamba nigenda ku wiwi akutegedde naye bwogamba shortcall waliwo omwana omuyafuna obuzi mwana muto awangaire eri naye nga tanayiga sente yaabwe nambeera zaabwe agamba omusomesa nigenda ku shortcall omusomesa yamugaana tere shortcall yakulesa agenda bwe kuzanya omwana katona ayabike n'omusiro paka lwafuluma yekuba lwempaka somesa namugoberere mwana muto agenda kulaba nga agenze munaka mukiki mukiyigo nafiise natwala kati bayita mukaddo namugaa nti yes namugaa nti ewaffe nti namugaa nti bamayi betonda nnyo balina empisa abuzi ate omusiramu zatera nakubeera so nga yandibaddabira nazo yetonda okufa namugaa nti muna ewaffe nti ekyo ekigambo liwa aba agenda okufuyisa agamba shotkonaga nti oo namugati oluzungumane wakadde nnyo lukyakola wano olaba embeera eyo tebamulekaayo kukiri bamuzza ku kyebakola ki be bannyini olulimi lwabwe kati gwe omusajja atamye Quran gwemuleka mu maaso n'abuzaabuzaaba abantu abalowooza nti Quran bagimanyi so nga tagimanyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nolwekyo nebwabira mu tetasobola kusoma Quran murtadi ate olina erinnya nti murtadi tesobola kusoma Quran bwagisoma natakwatibwa nsobi Allah tekisoboka kakati ekyafaayo ekya Omar ntegerese bannange Sheikh Omar walwagende Sheikh Omar onoyongerezaako nsaba ojja kwongerezaako ebigambo byonna mbadde ntera okufulubeera Sheikh Omar kyeyabagamba kigambo kyekyo kyembeera bwefaanagana bwetyo ng'omuntu tamanyi kyakowoola banambuuza nakyo busiramu ng'ajja kukalapalanya okukalapalanya talina kyasobola kuwanukula mu butuufu bwakyo mu bulambufu bwakyo ba Qur'ani bwekigamba osambu mugamba nti amala okutuula wansi abantu obayite bulungi Qur'ani nga bwegamba ng'omubaka bwe yakolanga tegereka bulungi kino kijjawo baidhawe kukubisa muntu muggo gwakola atya senga tukyetaaze naye si oligino ekintu nga tuba tubakowoola tulina kukwata bukwasikabe ekyo mutulina okubayitiramu emuka ntegerese bulungi ekyafa ekya Omar nga Omar lwe yasoma etawurat kituufu nabbi nanyiiga era naamukanguyukira n'atuuka omumugamba ekigambo yamugamba nti lwayagamba etya aha ogiinamu ogiinamu saka bwenama saka muntegeere abaganda tugiyita saka kiba kibi naye nga kyandibadde shaku kyokubuusa busimi oluwalabu ey abaganda twakigaana tugamba nti ndinamu saka sayetegereza bulungi ebintu ebyo nategeeza nti abuusabuusamu almuhimu gamba tokkiriza bulungi olaba nga waliwo awatanywera bulungi mu Qur'ani nabbi yanyiiga nnyo nmwatariwaya bwe gamba nabbi yanyiiga nnyo n'amugamba nti nkwaliro oyo alina omwoyo gwange mu mikono gye senga Musa abadde mulamu aha nabbi Musa senga abadde kiki teyandibadde tewandibaddewo kyakola okujjaku okugoberera Qur'ani eno era nga gyasoma ebibye nga tebikyakola afuna bulungi bwati Omar yaddayo okukwata kitabo ekyo wadde kitunulamu ekyafaayo kituufu tekiriko nfuufu akigamba ndi si kituufu aleete obujulizi nyojja mumusanga nga be bantu abawuza wikinensi yange ate zino empale oba zirinnyamu nti ekyali wikinensi yange tiwa ekyali wikinensi yo nti egireebeera nti naye neebeere wikinensi okuba nti ebintu ebimanyi ebituufu n'ebitali bituufu tobyawula naye nga bakakensa abalaga ebyafaayo obutuufu bwabyo baalaga nti ekyafaayo ekyo kituufu tekiriiko nfuufu yonna ye gwe gwani ayinza okugamba mbutuufu ekyafaayo si kituufu nga tolina nawojja nga n'engoye zikyakulemya okutegeera nabbi yasusa ku ngoye ze bukongovule naye baddekoomu ekifaananyi senga nabbi ali awo sallallahu alaihi wasallam suppose akuli maasa najja agamba nti owange nti tosusa engoye z'obukongovule omuddamu otya omuddamu otya banne ffe twesiimye okuba nabbi tetwamulabako tetwamulabako tetwaliwo ku mulembe gwe yali nga mulamu otherwise tetwandimazeeko nga munjogerayo nabbi yali taddibwamu nga bwagamba ekigambo either kisse mu nkola essaawa eyo olw ebinaddirira ojja biraba yagamba omusajja lumu nti liisa ddyowo yamusanga aliisa kkono namugamba nti liisa ddyowo omusajja n'agamba nti la astatir sisobola ya rasulallah namugamba nti tojja kusobolera ddala omukono negugira negulemala tiyasobola kusitula oda omubaka alagidde mubaka wa allah basaba bannabbi babeeranga ku bunkenke era manya nti allah yakibagamba mu Qur'ani nti waalamu anna fiikum rasulallah abange mumanye ekyo mukisse mu magezi gammwe timumu mbaka wa Allah mwari amangu yu mbaka mwari nyesu mbira kekendeleza obutamunyiza okusana nkula chabala gide okuleka wichaba gangi nyesu ngaba nange sotu mbura nabinga sotu chua jife nibogele chife miaka ne miaka tochi usamu warufula wali oyagaro fitinga mu community jobera msusari jobera mbakwane ndio lisimati ulabika nabinga bialabika baje ugama ntio ulabika nao ino nesipisha ina magizi sibo chini osimi sabaga gabano oba klasi yino jobera mbakula genti hama sajate gire bintu ila wama nateri inga muno tani kudini yaka janja nabisi yako lakishi yaka janja kama si unis chenda kumwana kumutungu afana gana watu ufana gana wana na yogila wana na iye nga barakallahu fikum mbakumi nizanti tuwekendeleze otherwise Allah inzo koro neemiri mjafe naji sazamu orenei sajufe isamu inchamu no gambi mwishigambo isha nabi no chizayo ngochore kize hivi gambi mita sana no jirega, no jirengura no kakanya, no gati aa mkasele karuwe balu maiti bai nabai no busi mkabali mmusenyo nchi kani ngeinzula zina tambu la mmusenyo sija kubanga zijira aina isha kibaina na mele mkasele kani katuli waka gana china chi ngeogiri bintu hivi ya uwanse ita gambi ili kujamu musilamu nyo kubishe gendeze wa barakallahu fikum chafa chitufu chiti kwa mfufu yenna achigamba nisi chitufu aletuwa ujirizi nyega taina jajia kubujia sotuli vete vtefu kuchira za obutufu wacho uwezo nga nabaka kensa banyi abasila za nti chitufu tegele sabuloni Sheikh Omar tali ya Sheikh Omar mwema dashika nga kumi oba tano oba bili aveko chabu ngele zako kumsonge na inga chumi shiki barakallahu fikum wa katara min amthalikum wa fakana jamia lima yuhibuhu wa yarba
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dana angenze ne unye chigambo chimu shekhe wange naba uliriza Allah yatugama mu Qur'an فاتقام من تفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون آية قويتيب الله سبحانه وتعالى تيجسك وانا wabula jisa tawbikhan kulaga bubi bwachikolwa ekyaba yahudi kyebakola sibogole kuvumirira nagamba nti akabi akanene nnyo kajja kutuuka kwabo abawandiika ebitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti ebitabo bino byebyava ewaani ebiremu byava wa Allah bakibaagala mu byo liyashtaru bihi thamanan qalila basobole okubeera nga bakulirako ebigenderwa byabwe ebya wansi agamba nti fawailu lahum mima katabat aidihim omutawaana ogwa akabyako Allah jakat patusako uwebe bibawu andika wawailu lahum mima yaksibun aye yoyalieraga nti abantu bananyini bitabo ebya kulembere bitali ebyo Allah ekitali Quran bawu andika ebitabo bibaya galoku jawo nebajibajisawo ebyo Allah biyasa nebatekawo ebyabo sibwe guli aya yansampu mwenda suratul Baqara na ye nze kinuma kiri kimu shekhe wange ekintu Allah bwabanga atuse okukivumirira nakakasa nokakasa nti ajja kubonereza eyakikola nam kyefuukira kitya ng'ate ensi kyensinga okwagala nam Allah avumiridde ekitonde olw'ekikola kyekyakola n'obubi bwakyo atenze n'entuuka ng'ekikolwa ekyavuddeko okuvumirizibwa Abdul Hakim oba Abdul Karim asikiŋŋamba nti kino kye baamuvumidde kye kirungi n'enkwata n'enteeka mu nsawo nam mba ntegeera ntya? Obwongo bwange ddala buba obwongo obutegeera abooluganda buba bufaanaganye butya? Obanga agamba nti Allah ono wanenya wa bwereere, obanga agamba nti ono wakola otya, wanenya wa bwereere, kino kyeyakola kirungi. Ekigambo ekyokubiri, kigambo ekyokumeka? Ekyokubiri. Bannange, ekigambo kya daawa kigambo kyani? Sife twakisookamu, sife twakola tutya? Ddala bwe bubeera nga bakafiri be batumenya nam omulembe gwaffe n'ogwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gulwo ogusinga okubeera nga gwali gwetaagisa nnyo okubeera nga okozesa ekintu ate bali bookoola kye balina. Mu kaseera nti bali yajja okubakoowoola nga tebalina na kye bamanyi ku busiraamu, sibakuli wadde okubuwulirako, naye najjanga ng'abagamba naki ntegerekeka. Ekigambo ekyokusatu, songa ezo saagala zigenda mu nnyo olw'okuba obudde bugenze. Abooluganda, lwaki Allah yakyusanga ekitabo n'aggyawo kino kino ekibaddewo n'aleetawo ekirala, n'aggyawo kino n'aleeta ekirala? Siwaguli waliwo zabur, naituuka ekiseera Allah n'agiggyawo n'aleeta ki? Tawurati. Tawurati n'ebeerawo, nekituuka ekiseera n'agiggyawo n'aleeta al injil. Enjiri Allah n'agiggyawo n'aleeta ekiyitibwaki? Quran. Kyekyaviirako nga Allah okukyusa ebitabo ebyo? Teeka bulungi. Bwetutuula mu Quran, Allah subhanahu wataala yagamba nti min alladhina haadu yuharifuuna alkalima an mawaadiihi. Mubakara n'agamba nti wa inna minhum la fariqa yalwuuna alsinatahum bi ih bilkitaabi litahsabuuhu min alkitaabi wama huwa min alkitaabi. Ayaati ezo nyingi nga zijja nga zitulaga nti Allah ekyamugisangawo ekitabo n'aleeta ekirala kulabanga ekitabo ekibaddewo tekikyali saleh lihidayati nnaasi, ku mbeera nga kikimaze okuteekebwako nga tekikyasobola kuluŋŋamya bantu ku mbeera Allah gyakola atya gyabaagalamu, nga kizibu nnyo ku bwongo bwabwe bwe yabawo obutono. Attafriiqu baina alhaqi walbaatil, okwawula wakati w'ekituufu mu kyo ddala ekyalimu nga Allah yakissizaamu n'ekikyamu ekyateekebwamu abatale nga tekyajjiramu kuva wa Allah subhanahu wataala. Buli kitabo kyonna bwe kyatuukibwangako embeera eyo nga Allah akiggyawo n'aleeta ekitabo kitya? N'aleeta ekirala. Buli kitabo kyonna bwe kyafunanga embeera eyo nga Allah akiggyawo n'aleeta endala ekirala. Era ky'oba olabanga Qur'ani teggibwawo Allah yamala kukubeera nga ateeka emisanvu mu kikolwa ekyo nga tekigenda kuddayo kukolebwa ku Qur'ani. Gwe yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu, n'asooka kusibaga nti eyo Qur'an nze nja okugikuuma teriyo agenda gikyusaamu. Kyobalabanga teriyo egenda kitabo kyonna kigenda kujja luki oluvannyuma lwakyo. Nteeka bulungi abaffe, bwabeera nga Allah alabye ng'ekitabo la tasluh, nga tekigwana tekikyasaana tekikyasobola lihidayati alkhalqi, kuruŋŋamya bitonde n'aleetayo ekirala, falimaatha anta alabdu daif, lwakigwa omuddu omunafu n'obwongo bwo lwaki olowooza nti osobola attafriiq okwawula ma huwa alhaqu minhu wa ma huwa baatilun? Olowooza otya nti gwe ojja kusobola okwawula nga ti aa nze sikina mutaani kino ndikakensa mu kyo nsobola okwawula ekituufu mu kyo nensobola n'okwawula ekirungi mukyo oba ekibi. Banange nze ataajjabu neewuunya nnyo okusanga ba ikhwa nga buli olwaleero buli tteeka lyogerako mu busiraamu bagezaako okulikulaga mu bayibuli omwo.
agamba nti yusabbitu llahu allazina amanu, allah anyweza abayitibwa abakkiriza bilqawuli sabit, nga banyweza n'ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illa llah, ekigambo ekinywevu eyo ansi eyagalibwa mu ntaana fil hayati dduniya, wano ku duniya wennyini ng'emyoyo gitandisa okubaloga, ng'emyoyo gigenda tebakyategeera biri mabega, wa fil akhira ne mu ntaana.
nabagamba nti aya yetegeeza ki? yusabbitu llahu allazina amanu bilqawuli sabit, allah anyweza abayitibwa abakkiriza n'ekigambo ekinywevu fil hayati dduniya, wano ku duniya wewe wano ku duniya ng'omwoyo guvaamu. malayika allah musindise ajja kujjamu omwoyo, oyagala toyagala naye wamusindikiza ajja kujjamu omwoyo. waliwo sitaani bbiri, emu ekubeera ku ddyo endala ekubeera ku kkono. eyokudya ekugamba ki? muti yahudiyan fa innahu khairu ladyan, fanga oli muyudaaya yeddini esinga obulungi. ate eyokukkono ekugamba ki? naye ekugamba nti wamakulimba muti nasuraniya, fanga oli munaswara mukristaayo, fa innahu khairu ladyan, yeddini esinga obulungi, yenkola esinga obulungi kwoba ofiira. alimamu ahmad ibn hambal radiyallahu anhu wa rahimahu llahu taala, allah mutunywereze nnyo imamu ahmada, omu ku ashabu lmadhahib, bananyini madhihibu, naye nga tebatulagirangako ntutekewo amazihibu era tubesibeko. ebyo byaffe mazihibu ga shafi, nze shafi kasayogera netugana ne sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, nga hadisi eze nga ntuufu. ate nga bagamba idha sahha alhadithu, hadithi bwebeera nga ntuufu nga mu butuufu yava ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama, fahuwa madhhabi, nze ge mazihibu gange, awe ntambulira, awe ngendera. ne bwosanya ekigambo kyange nga kyawukanye na hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama, ekyange kwata osule kasasiro genda n'ekya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. bamuzaire bagamba tekisoboka busobozi, amazihibu tegakyusibwamu. abasalafu tugamba nti tetulina mazihibu wetaala ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mukitegeera. mawajadna fil kitabi ttabanahu, kyetusanga mu kitabo kya allah tukigoberera. wahakaza fi sunna, ne mu sunna zannabbi sallallahu alayhi wasallam kyetusangamu tukikola ki? tukigoberera. imamu wabeera nga kiyagamba kituufu kiriko obujulizi, barakallahu fikum, ahlan wasahla, nga tumugoberera butusanga nga yaseereramu. kubanga bagamba abamanyi bennyini abo bawesibako bagamba batya, likulli alimin zalla, buli mumanyi yanna abaako waseereramu. kati waseereddemu ngo tomwezingako bwezinzinakumu ng'olukokobe, muleke waseereddemu osabe allah subhanahu wataala amuwemu empeera mu ssera, ate balinamu n'empeera mu buli baseererako. yagenda kufunamu ayiri empeera emu, ate gwe ogenda kuwa kibooko hadisi okujjidde, ate gwe ye imamu teyamutuukako. yandigikiriza wallahi, yandigikiriza tayinza gigaana hadisi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam, obanga yamutuukako nalowooza nti hadisi nfu si ntuufu. barakallahu fikum. nekyo allah subhanahu, imamu ahmad bun hambal gwe tubaddeko rahimahu llahu taala, allah subhanahu wataala yamwisizaamu ng'ataasa eddiini eno, nga bamanyi bwatugamba nti inna allaha nasara hadha ddiini, allah yataasa eddiini eno birajulaini, ng'ayisizaamu basajja babiri, al imamu abubakari firidda, abubakari siddiq radiallahu anhu, ng'abasajja bwe baagala okuwa zaka ne bava mu busiraamu. ebaga nti atoba gwe tubadde tugiwaafudde kati ate yaaki? tekyayina mugaso nanywera. nagamba nti nteekwa okulwanyisa buli yenna abatereka zaka, bwonakyusa obukyusa omuguwa ngoba nogisiba mu nsingo n'okwisiza n'okiba kukuguru nja kulwanyisa. yali ategeeza ki? ng'ategeezamu nti amakulu obadde oleeta zaka ku mulembe gwa nabbi, kati ate kyoyagala kireeta olwokuba nabbi afuddewo, nteekwa okulwanyisa. abamu ne bagamba n'okugamba ti abakadi abasajja abamu oba tubakwata empola oba sooka obaleke, wallahi nagaana allah namuisiramu nanywera. nagamba nti nteekwa okubalwanyisa wallahi nabalwanyisa. amu ne bakomawo, amu ne basanga bakafiri ate babalibwa mu basahaba. mukitegeera? nekyo allah namwisizaamu okutaasa ki? eddiini y'obusiraamu
zakaya yagenda okuvaawo ila waktina alhaziri okutusa olwaleero ku mbeera yaffe nga zaka tekyaliwo oyoomu
walimamu ahmad fi lfitna ne imamu ahmad mukikemu ekyaki bikhalki lquran okukya okutonda kurani mukurani kitonde waliwo omukulembeze omwononefu nga bamanyi nti abakulembeze abononefu babeera n'abamanyi abononefu ababawagira ku bye bakola ngaolwaleero abantu webagamba nti aa nze seeka wange gundi yansomera nti singa nzimba ebbaala nembeera nga nze sinywedde mwenge baabagendamu ne banywa omwenge ne balya embizi ne benderamu aa nze sina musango sente ne zivaamu ne zikola ki ne zitaasa obusiraamu tewali tabu yonna tebaliiwa abo abafata bwe batyo ababuzaabuza abantu ba allah bwe batyo aa tebatandise kati baaliwo kuva dda omukulembeze omwononefu n'abamanyi abononefu kikye bagamba bagamba nti kurani kitonde imamu ahmada abantu bamuwuliramu ye imamu ahli sunna waljamaa imamu waba ahli sunna waljamaa bemumanyi nti seeka waabwe imamu waabwe mbawe ekyokulabirako abamu tekibanyize sheikh abdulkarimu olwaleero nze kulwange nze gabbakari naye ndowooza ne baseeka bonna abalala era ndowooza nammwe mwenna abantu olwaliro bwagamba wano ekintu katugambe nti oba twali twakisomesa oba ye yenyini nga yeyakisomesa mu bulala nakyo balina baga nti bannange oluvannyuma lw'okwetegereza aa twasobya amazima ge gano ani yayinza okuwakana mummwe mwena temuyinza kumugoberera olwokuba mumulina musika obwesige tusaba allah ayongere mutukumire nammwe mumwongeremu obwesige ne bamaseeka bammwe bonna okutwalizaamu biiznillahi taala allah abakuume abasasire omusala kubanga obutuufu allah ayisizaamu nnyo mukupangapanga ejjana zammwe mukitegeera omukulambaze omwononefu bwekityo bwe kyali imamu ahmad nga singa akifulumya wallahi sitaani ezanyira ku baddu simanyidde ddala kiki kyebayagalamu kwegamba abantu bagambe bugambi oba imamu agambe abantu bakkirize muli enzikiriza yaabwe nti kurani kitonde olwo bafune ki bafune ki ne bakwata imamu ahmad ne bamusiba nga bamulanga ki bamugamba nti ayatule bwatuzi ne bakuŋŋaanya abantu bayizidi nga bamugamba ki tyayatule bwatuzi nti kurani kitonde kubanga akida yaffe abasalafu akida ya nabbi sallallahu alayhi wasallama akida ya allah gyatuterawo akida yabasahaba nabbi gyeyabalekera akida yabatabiina bonna abagoberera basahaba abagobera banabbi sallallahu alayhi wasallama kurani si kitonde ekyo mukitegeera abaye mukitegeera kurani si kitonde kalamullah bigambo bya allah subhanahu wataala alghairu makhluq ebitali bitonde byeyogera nenyukuta zaabyo nga zatuuka nga bwemuziraba barakallahu fikum ekyafaayo kyengenda okumaliriza nakyo biiznillahi taala imamu ahmada bamujja mukomera abantu bakuŋŋaanye bayitirivu bamuteekaawo balowooza bakkiriziganyiza ddeeri balowooza nti bakkiriziganyiza naye mbwagenda kwatwa nti kurani kitonde kwati bamwesibako nga feera abo babagamba nti lwaki temusomesa nakasero tebabagamba bano nti waliwo ababuuza mu banene mbu lwaki tetusomesa nakasero biva kuota kuoca basomesayo bagendi basomeseeyo ne kati naba ne bano lwaki bo tebagamba bantu nti abaye kurani kitonde muliggwa babonna abonya waaki ne wallahi tekimala bagala mbu yabayatula mbu kurani ki kitonde mu bantu bano ne bamuleeta jaha imamu bannanga agenda bagamba ekigambo wano mukiwulirize bannanga imamu waffe tumumanyi tumulinamu obwesige nakinakinaki imamu bwe yakwata akazindaalo bakaaliwo batekaaliwo allah yasinga okumanya amakulu bwe yayogera mu basiraamu yagamba atya yabaja abange mbategeeza mwenna okuva olwalero mukitegeere kurani si kitonde ne bakuba ne basamba ne babonyabonya okkamala ne bamuzaayo mukomera wallahi n'atuuka okufa nga anyweredde ku kigambo ekigamba kitya kurani si kitonde lababakari olwaleero bwajja emyaka miyitirivu egyakayitawo mbu naye yepampalika alinyawa n'ekituuti abategeeza mbu amazima ago mbu kurani si kitonde ani allah gwayisizaamu imamu ahmad singa yalagayamu bwati olwaleero akidde enfu gye twandibadde nayo yegamba nti kurani kitonde ate nga si kitonde naye alhamdulillah amazima gatugira allah n'ataasa eddiini ye nga yisiza mumusajja oyo naye wamu ne valuzi zaalina n'obumanyi bwalina ne vikiri gwe yatukolera yakuŋŋanya zonna z'omubaka okamala obukamazi wallahi nankani ebikemo bino ebyokufa teyabiwona ng'agenda okuvaamu omwoyo bwali kuvaamu aline mutabani wamugamba nti ya abati kul la ilaha illa llah gamba la ilaha illa llah munnange kyoba ofiirako n'agamba ti la atuka baddeno la falamma afaqa bwayabja enguru mutabani wa mubuza nti wachi mbaddeno kugamba nti gamba la ilaha illa Allah ngogana nti la ruwati wachi wa matogana la ilaha illa Allah jen kugamba na mugamba nti mutabani wange wechitibwa mbadde sigana munange la ilaha illa Allah jen ngamba wabula sitani mpirizi nzijite nge mwendi kudyo aha enda rendi kukono eyo kudye gamba chi ona ngamba la ilaha illa Allah ngamba la ilaha illa Allah na yeyo kudye ngamba chi engamba nti wama tugambe ebyo wama kulimba muti yahudiya fango limu yudaya fa innahu khairul adhyan ya dini ya singo bulunji nga jengamba nti ma kwa kafiri na nayo kukone ngamba chi nga ngamba nti wama kulimba muti yahudi mundu nasraniya ono mkristayo fa innahu khairul adhyan ya dini ya singo bulunji nga jengamba nti la naye mbadde sigana la ilaha illa Allah oyo teyawona aina bwalyo kamara obusiramu wallahi teyawona imamu wabantu bomujjana imamu ahli sunna wal jamaa bebakuyingira jama imamu wabwe abamanyi bonna bakikkiriza teyawona bikeme ebyo nagenda okuvaamu omwoyo bona abiwona abaye gona abiwona nezo Allah agamba yusabbitu Allahu allazina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira Allah anyweza abaitibwa abakkiriza bilqawli thabit nekigambo ekinywevu la ilaha illa Allah fi lhayati dunya nga bavaamu emyeyo wano nga imamu we yali afira ku la ilaha illa Allah nga wakanywa obukafiri wa fi lakhira ne muntana nga bamubuuza bota mani rabbuka ani mulaziwo matinuka edunia tiniki maga takulu ala hadha rajul alladhi bu'itha ilaykum ogamba chiku musajjo yatumwa jamuri wama ilmuka ilmu wajijawa barakallahu fikum kutunatani kira insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika
thumma salatu wassalamu ala rasulillahi al-amin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ikhwata al-iman tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutendereza Allah ngera bwe tusiba tukinyonyola nti kimu kubika byakusinza ekimu kubika byokusinza Allah mwe mulina okumutendereza ebbanga lyonna abuganda Allah bamala okuteeka mu nsi muno yatutumira ababaka abonno Allah abogerako mu Qur'ani mu aya nyingi waliwo lwabogerako mu ngeri ya sekinnoomu ne wabaawo lwabogererako awamu wabula mu Qur'ani yeemuomwo Allah jalla jalaluhu alina lwatulaga ensonga enkulu ezaatumya ababaka bano Allah agamba subhanahu wa ta'ala أقامتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت درنج ككفو انت بولي مرمبي تواغين دانغا تغتما مومو بكا بولي بانتو الله يغين دانغا باتميرا مومو بكا ننسونغي كروي متتيو أتغيزا بانتو أبو nti ani ibudullaha abangi gwe muteekeddwa okusinza yani ya Allah subhanahu wa ta'ala ani ibudullaha erinnya eryo laha obaye tugamba nti Allahu lyerinnya lyoyo gwe tusinza eryobwebange amakulu nti erinnya lyoyo gwe tusinza yani ye Allah aine bitendo bingi nabyo tubimuyita omusaatizi owekisa omugari ebyo nabitendo bye naye erinnya ly'eryobwebange yani genda ombuuliza abasinza atali oyo nti gwe musinza erinnya ly'eryobwebange yani erinnya eryo kyemba mulabanga mu Qur'ani lijja lirambikibwa bulungi buli Allah lwalireeta liba n'ensonga aba alaga obumu bwe aba alaga erinnya lye aya nyingi mu Qur'ani zogera ku nsonga eyo saagala kuzirandulula mukadde kano mpozi mu aya ezo ekyokulabirako Musa alaihi salatu wassalam aba gyabudde ekyapayo kiwanvu bw'atuuka we yatuuka wali amaze okulaba naara
ntegereka bulungi
bwamala okumaliriza entambula ze atuuse we yasanga ekyenjawulo
Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ani ajjukira aya eyo mu Qur'ani Allah agamba atya Allah agamba nti innani
ana Allahu la ilaha illa ana
fa'budni faqimi ssalata li dhikri inna ssaata atiyatun la raiba aya nyingi ezinyonyola embeera eyo ekikulu kyetwagadde muti Allah amutegeeza nti innani ana Allah ne aya endala nyingi ezitulaga erinnya eryo lwekyo kikiyige nti erinnya lyeyo gwe tusinza bamuyita Allah yerinnya lye ery'obwerange ebisigadde bitendo bye byetumutenda nabyo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda Allah batuma ababaka abo bajja batuyigirize tusinze Allah wabula buli mubaka yayinanga ensonga ey'okubiri ensonga ezo twazirambika bulungi mu kitabo kyaffe kye bayita emisa z'obusiraamu ekitundu ekisooka nti buli mubaka yayinanga ensonga yeey'okubiri eyawukananga okuva ku nnabbi okudda ku nnabbi omuki okudda ku nnabbi omulala ntegereka bulungi nabbi wa Allah kayitibwe Musa alayhi salatu wassalam Allah yamutuma ng'ensonga yesoose kukola ki kujjukiza bantu bateekeddwa kusinza batya Allah ensonga yeey'okubiri oyo ye nabbi Musa ensonga yeey'okubiri kwali kulwanyisa mbeera ya byabufuzi eyaliwo enkyamu mu kiseera ekyo ebyafaayo bitulaga naye ate Qur'ani yesinga okutulambikira nti mu biseera ebyo mwalimu omufuzi kagwe ensonyi yayitibwanga Firawuna kyali kitendo kye lyerinnya eryayitibwanga abafuzi b'ekitundu ekyo omusajja oyo abantu mbutuufu yabafugisanga mukono gwa kyuma Qur'ani yalambika bulungi engeri gye yabafugangamu Allah n'asindika Musa teyamusindika yekka wabula amusindika ne Haruna naye yali nabbi mu byafaayo by'obwa nabbi be bannabbi ababiri abaatumwa mu bantu abamu nga batumiddwa ensonga emu kitegeera kye ŋŋamba tuli ffenna bannabbi babiri kyokka ensonga ebaleese eriki eri emu kyeriiyo walala wonna Allah we yali atumye bannabbi mu nsi muno nga babiri ng'ensonga gy'abatumidde eri emu ekyo yigamu ekyokuyiga nti okulwanyisa obulyaza amaanyi bw'ebyobufuzi mu nsi muno si nsonga nyangu olw'ensonga nti bw'oba olwanyisa omwo mu kulyaza amaanya mwe bayita okulya mwe bayita okubaawo kati okubasinza obulyaza amaanyi oleetewo amazima obajjewo olongoose balaba nti kive balina n'okuluma ogw'enguru okukulemesa eyo embeera bw'eri era bw'ejja okusigala ng'abalyaza amaanyi abakulembeze buli wabaayo avaayo okulwanyisa obulyaza amaanyi obwo n'okubajja ku bulyaza amaanyi obwo abalagire balongoose bamulwanyisa nga bakozesa buli kyonna kye basobola olw'obuzibu bw'ensonga eyo Allah kyeyava atuma bannabbi babiri ku nsonga emu kyetera okujjukiza nti gwe wenna ayina mu birowoozo byo nti bujja kukyenkya olwanyisa embeera y'ebyobufuzi wonna weeba ebadde nga ya bulyaza amaanyi oleetewo amazima sooka weesibe bbiri omanye nti nsonga si nyangu okakase nti ebinaddirira ojja bigumira era okakase nti abali mu buyinza boyagala okujja ku bulyaza amaanyi balongoose bajja kulwanyisa nga bwe gwali ku Firawuna Allah bwe yamutumira Musa ne bannabbi ne nabbi Harun bagende balwanyisa embeera y'ebyobufuzi eyaliwo mu kiseera ekyo genda osome mu Qur'ani kyova olaba mpozzi nti mu kunnyonnyola embeera ebyafaayo ebisinga obungi mu Qur'ani nga byogera ku kutumwa kw'ababaka bikwatagana ku nabbi Musa naani nabbi Musa ne Haruna lwa buzibu bwa nsonga eyo senga tubadde n'obudde n'aligenza embalaga ebifo eby'enjawulo naye genda osome surati Ali Imran surati Taha surati Hudu n'endala nyingi mwana wattu zigenda zirambika embeera eyo nabbi ow'okubiri ye nabbi Shuaib nabbi Shuaib naye mwana wattu
abantu b'omulembe gwe Allah yamutuma abayigirize la ilaha illallah. Ensonga ya nabbi Shu'aib eyokubiri yali nsonga ki? Muharabat alfasad aliqtisadi. Yajja nga ensonga eyokubiri azze kulambika na kulwanyisa mbeera ya byanfuna eyali edobonkanye mu kiseera ekyo. Kyova nti wamala okuyigiriza abantu la ilaha illallah addayo n'atandika okulambika ebyenfuna. Yabitandikira wa? Yabitandikira mu basuubuzi. Abange, buli abasuubuzi lwe boonooneka ebyenfuna ne bwe mukola mutya kyebiyinza kulongooka. Tegereka bulungi. Buli otwogera ku busuubuzi tetutegeeza madaala manene ge mutunulako, wabula buli omu waali teri atasuubula. Bwotegereza embeera zetuwangaliramu teri atasuubula. Bwe tuba nonga ffenna tusuubula, tuteekeddwa kulongoosa nsuubula yaffe. Buli omu lw'anaalongoosa ebyenfuna bijja kulongooka. Ayina ebyokulabirako byewawa abantu ng'ayina byabaziyiza. Asoma Qur'an yanguwe ng'asomera nabbi Shu'aib alambika ensonga ezo. Yagamba atya abantu be? Arua. Arua soma, naam. Mube yabagamba, yabagamba nga bwasomye nti wala tabghasu nnasa ashiyahum. Waluwa wasoka, zigamba sitya wasoka. Awful. Tayib, aya zaali zibagamba batuukirize alkaila walmizan, batuukirize ebipimwa ebya buli ngeri. Ekyokwebirako ky'ebipimwa ekyayogerwako mwalimu ebipimo ebya mizaani. Mwalimu ebipimo ebyaki? Bwe twogera ku minzaani, kipimo kimu ku bikozesebwa okupima. Waliwo ebipimwa eby'entuumu. Waliwo ebipimwa egyama minzaani kino. Leka kukirowooleza nti ye minzaani eno eyaki? Nabagambako olulala nti buli lwe twogera minzaani, Omuganda alowooza nti ye minzaani era bw'akakasa. Naye twagamba nti olulimi Oluganda lwayingiramu olulimi Oluwarabu lungi. Ebintu bingi bya lulimi Luwarabu, naye olwaleero Omuganda agamba nti byaki? Bya Luganda. Ekyabireeta byali byafaayo byesijja kwogera ssaawa eno, naye mu bigambo ebyo mwe muli ekigambo alminzan. Omuganda ng'agamba nti kiki? Minzan. Aswabun ng'omuganda agamba nti ki? Sabuni. Ashahi ng'omuganda agamba nti ki? Chai. Alqahwa ng'omuganda agamba nti ki? Kawa. Alkanisa ng'omuganda agamba nti ekanisa. Okirabunye alkitab ng'omuganda agamba mbu ekitabo. Alqalam ng'omuganda agamba niki? Ekalamu. Bingi nga bigambo bya lulimi Luwarabu naye Abaganda babiyita bya Luganda olw'ensonga nti bo okuyingira mu lulimi lwabwe byayita ku Buwarabu bali abasooka okujja wano nga bazze okusuubula. Nabbi Shu'aib ayogera. Arwa? Nabbi Shu'aib. Ebyo ebimu ku bigambo byayogera Allah nga babitegeeza mu Qur'an. Kimulongoose okupima okw'ebika eby'enjawulo. Okupima twagamba nti teri atapima. Owa bodaboda olwaleero oli mupimi. Opima olugendo n'ogamba nti no lwa bitaano. Bw'onkyajinga olukumi oba osobezza ekipimo. Owa takisi tutuula basatu, bw'oteekawo owookuna oba ekipimo kiryazaamaanyizza. Omusomesa periodi yadakikaana mu ttaano, bw'osomesa akasatu oba olyazaamaanyizza. Omu ofiisi oyingira bbiri onyuka kkumi n'emu, bw'oyingira essatu oba olyazaamaanyizza. Buli omu oli ow'ennyaanya naawe bw'ozigetaageta mu ngeri yo nga bw'omanyi oba olyazaamaanyizza. Buli omu waali teri atakola ki? Teri atapima. N'olwekyo kigambo kupima mbeera mwe tuwangaalira, kuba ffenna tuli baki? Tuli basuubuzi. Olaba ne maama ayonsa, Allah gwe yagamba nti waliwalidaatu auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma arada'a, bw'agaana okuyonsa omwana ennyonsa ensiraamu olw'okuba ayagala okumuleka w'agenda akole nga ne gy'agenda okukola tateekeddwa kukolayo, aba alyazaamaanyizza. Naawe omusajja okumanya obumanya nti abantu b'awaka bali bataano, bwe guba muceere balina kulya kiro mmeka? Kyabulabe nnyo okuba nti oyina amaka nga tomanyi na kigero kya mmere bantu b'ewuwo kye balina kulya oba mulyazaamaanyi. Kale katugeze abataano balya kiro mmeka? Ab'ewuli bali emu, ab'ewuli balya bbiri, kyokka bantu be bamu.
walwazemu naye baba balya tolowooza nti balina kulya buli for the sake of kulya aa balina kye bateekeddwa okulya ekipimo kituukirire kyabuvunaanyizibwa nnyo omusiraamu okumanya nti ewange ekiro ya sukaali okugjako nga babaddewo bagenyi naye ekola ennaku bbiri lwotajja kufuna buzibu kutandika kubabuuza nti mwamuyenze mu mazzi naye olwokuba tolina kipimo tomanyi awosaagala kgendawo nnyo wabula kyenjagala okwogerako nti olina okumanya okupima buli lwotabagulira mmere kiro bbiri z'olina kubagulira balye babeere nga ddala bakkuse oba oli azaamanyiza okwokupima naawe akozesa omuntu buli lwotamuwa omusaala gujja mu mbeera ekipimo nekitatuukirira oba oli azaamanyiza gwolaba n'obuteepu buno bwe bakwata wano ddala ng'oli bwakagguza 1,200 aba takuli azaamanyiza ayina kukagguza mmeka 1,500 ekyo kyekipimo banaye teri atapima gweomutuuza olugoye nga okakasiza nti zirina kuba mita 3 n'osaba 5-2 ozibulankanyi oba oli azaamanyiza okwokupima n'olwekyo buli abasuubuzi ng'ate ffenna tuli basuubuzi lwe tutuukiriza ebipimo abange ebyenfuna bikola ki birinnya saagala kwogera ku ndowooza ya busuubuzi eriwo olwaleero bainvesita wama adraka ma investors aa awo sijja kwogerawo naye ebintu bitereere mu kupima nga biviira ddala wansi nabbi Shuaibu ekyo kye yajja okulwanyisa ekyokubiri abantu batereeze ebipimo embeera ekole ki etereere nabbi wa allah ayitibwa Lut allah yamutuma n'ensonga yeeyokubiri kujja kulwanyisa al fasad al ijitimaai yajja kulwanyisa mbeera ya bulijjo ey'abantu embeera eya bulijjo yali eyonoonese ng'eyonoonese muki sijja kulwawo nnyo kuba Qur'ani yabirambika dda abantu b'omulembe ogwo abasajja baawasanga basajja bannaabwe abakazi baayambalanga empale z'abasajja abasajja baawummulanga amatu ne basiba n'enviiri n'okuzookya ne bazookya engoye zaayambalanga abakyala abasajja ate ze baayambalanga amakulu nti ng'abasajja bakweyesa ng'ate abakyala bakola ki bambala mmini ebikolebwa abasajja byonna ebiteekeddwa okukolwa abasajja byonna abakyala bye baakolanga ebiteekeddwa okukolwa abakazi byonna abasajja bye baakolanga ki abakyala baakeranga ku makya ne bagenda bakola mu butale ne mu maduuka ne mubiki ne mubiki ne mubiki abasajja nga bali mutulo beebase baakeranga kwebaka n'embeera endala nnyingi enkyamu ezaaliwo mu kiseera ekyo allah subhanahu wataala n'atuma ow'ekitiibwa nabbi Lut sallallahu alaihi wasallam n'ajja nga ensonga emuleese azze kulongoosa mbeera z'abantu abo eza bulijjo abantu balongooke oyo nabbi ani nabbi Lut tayyib nabbi omulala allah gwe yatuma mu nsi muno yewe ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ensonga yeeyokubiri ng'ogyeko la ilaha illa allah yagatta bannabbi bonna ensonga yeeyokubiri ajogera butereevu ajirambika lwatu n'agamba nti innama buistu li utammima makarima al akhlaqi abange ddala ekyantumya ensonga eyokubiri eyamutumya yagamba nti najja kujjuza mpisa nnungi najja nzijuze empisa ennungi abatume bali abalala bonna ze bajjanga okusomesa najja nzijjuze abange ekyo kitegeeza nti owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam allah yamutuma ajjuze empisa ennungi kitegeeza nti buli yenna agoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ateekeddwa kuba wa mpisa nnungi obusiraamu ddiini ya mpisa nnungi nga tolina mpisa kikwata olwaleero toli musiraamu nga tolina mpisa empisa tezimangako mubi si bwe kiri empisa zirina kuba nnungi omuze gwe guba omubi si bwe kiri kati nno nga tolina mpisa n'obusiraamu tolina empisa ennungi n'obusiraamu byo ebyo birongo bitambulira wamu bw'oggibwako ekimu n'ekirala oba tokirina teri atali musiraamu ayina mpisa so nga ate teri ayinza kuba musiraamu nga talina ki nga talina mpisa empisa ezogerwako zibu n'embeera zonna. Olina kuba musiraamu mu byonna, amakulu olina kuba mpisa, olina kuba wampisa ki mu byonna. Ekyo Allah kyagamba nti, ekyo Allah kyagamba mu Qur'ani, agamba subhanahu wa ta'ala nti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, abange mmwe kibinja ekirungi, mmwe umma mwajirwayo abantu bonna. Ukhrijat linnas, amakulu nti edduniya eno yonna erina kulabira ku mmwe. Ta'muruna bil ma'ruf, mmwe muvaayo ne mulagira abantu ebirungi nti abange mubikole. Wa tanhauna 'anil munkar, atene muziize ebikyamu nti tebiteekeddwa kukolwa. Ebyo byonna ng'ekibasindika n'omusingi gye mubijja okubikola. Wa tu'miruna billah, bukkiriza umira mu Allah bwe bubatuma okuba nti muba n'empisa ennungi, ate ne mutakoma kuba nazo, ne muziragira bazikole, ne mulwanyisa embi zonna zibe nga tezikolwa mu nsi muno. Bibuuzo bingi ebiyinza okwebuzibwa olwaleero, nti abaffe ddala yeffe Allah baayogerako mu tteeka eryo? Yeffe Allah baayogerako abajirwayo abantu bonna batulabireko? Tubuuze olwaleero batulabireko ki? Buli omu yeekubamu mu mutima addeyo ku mulimu w'akolera obeekewuwe, bakulabireko buyombi nnyo nti omusi